Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima. Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima.
Wanasema nimekuwa adimu kama mabega ya nyoka. Sio lazima stimu ni kushega ni kupropa. Sio lazima simu kiuba studio focus. Ni lazima pia bila nidhamu tosota ni few. Front you get hit like a blunt. I never count the days, I make them count. If you don't know a nigga then ask around. I knock him out, they call me the fat man Pacquiao. Wanasema obit kwa mdundo mkali unauwa sana na unauwa. Drama za wala njama za uwa sama. Wanakuwa ndama na fosi simba jekuwa ndama. Kami popote imba yekote mauwa sama. Wana wachama ni napochana wana shanga. Wana wawana konyo mwanana na nyingi ra. Wana kuhama unapokwama na kuchaka. Wana kukana na tutukano mbaka bala.
Wacha moto tuwashe, wakuzima umoto waise. Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima umoto waise.
Look, chuki kwangu haina dili hata kidogo. Ni sawa na muza sura kwa mnunua visogo. Mbwembwez na same zake bwana mdogo. Ndo mana ho baby shoko na kwenda kukata gogo. Kata shobo kwenye mchongo wa peso. Bongo chekeche msi wa bongo. Bongo ndo natutesa na unachekesha. Kau nadhani hongo ndio rotation na wapa pressure. Pena msongo wa mawazo na kesha. Yeah, siyo nanipata vizuri. Haters ampati kitu kabisa hata sifuri. The game is on lock, my nigga mendo kufuri. I'm with the king of bongo flavor, sa vipi nspate kiburi. Ni lazima heshima uweke hapa. Mistari nye vina habari sina minazi saka. Nasipo hima kama dina ya mashaka. Nipo wima na wakija na wazima na wakata.
Usnone labda mwana nipo simple. Ukafikiri labda mie kanjanja. Ulipo shindo kwepo mie nipo. Nisha wapita mbali mbaka wajanja. Nipo mbali pro, oh, hawezi hata kwenda na misambamba. Nipo mbali pro, oh, oh, oh. Hey, wacha moto tuwashe.